Oh na 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 eh.
He's be all.
Imu. Kwani umenipiga ndere, mbona sielewi mwenzako. Toka tumeachana, napata tu mangaiko. Uliondoka na nyota, ama ulinichota nyayo. Mbona mambo yako yananyoka eh, pangu unaishia kilio. It's not fair, unapata mabwana wenye hela eh. Pangu mavuvuzela, wana boa boa eh, ni wana kera kera eh. Eh, tukae chini, kama tofauti tumalize. Nimeshindwa mimi, nisamehe tu yaishe.
Nimeshindwa mimi, nisamehe tu yaishe.